athole lo mquba ngemihla ekwakufuneki nokumela isizwe sikaXhosa ngemihla umlungu ebhokile esithi lama sibonda wathimba wavela uthumba wasinikezela wathi khelani mna ukuze isinde igazi lomntaka zanzolo wasindu zanzolo ngenhloko kaXhosa kanti kwakunjalo ngemihla yokudonsa kukathiwo mhla umavuso wanikela ngeyathi intloko ukuze kuthanjise umntana enkosi mamela ndikugqibezele ngenzala kathungwa mhlisizwe sintsundu kwakufuneko zakuba lidini ukuze kuzaliseke inkululeko yomtyontsundu phezu kwentaba okanye phantsi kwentaba kabholokodlela kumhlaba wesidubi isidubi ekwaphuma kuso intsundu enomsa intsundu emnyama kanomsusarhi kulapho kaloku wagaqa khona umfazi wazala ngesinqe sakuthembisile uthembisile walidini wavela uwalusi wamdubula sathi isizwe sintsundu safumana inkululeko usathetha ngomgalatho ewe umlambu nesigaba umlambu nenjanjasi umlambu nolwadibe umlambu netheba ewe ngaphethela zingafumaneki indaba ingafumaneki intili ezinamazelo okuhlwanga amakhwenkwe kodwa ulwadibe olungela mqakatho alunazintili zidlwanga amakhwenkwe ngaphesheya wena ke uzibela ulwadibe olunemiqakatho ukuza amakhwenkwe akwazi ubuyela kuba ngaphaya iincasa zobuncwane bobukhwenkwe zilapho kuba inkwenkwe idla ngokukamazele kodwa oko kuyo yimfundiso nam ndikunika loo mazuzu uhambe endleleni uzugade amatye owawelayo emlanjeni uzuwakhangela kuba umlambu ugcwele amatye agcwele uxolothi ngasentla sisiziba ngasezantsi sisiziba wakuphunda umnyathelo yakwo yena uzuhlala uhlambulukile phambi kothixo.